king, eat that king. Dintin furqan e dunya dan nol dowliin baanay. Wadana ya dowliin baanay. Wadana ya dowliin baanay. Dalkeen faylahaw daayinkay nisi dabeelis isguushi walinko dorsdan dehebko ireentiis qabanko kuduugun lamba dareraw daldaladaw dowliin baanay waldanayo dowliin baanay waldanayo dowliin baanay. Baddi dhink haayti malayki debalay odowko daldalaw dubadaw karsadaw sonka kadeedi dowliin baanay waldanayo dowliin baanay waldanayo dowliin baanay. Dadkeen ulqulaw dalko kale nguuraw eeraw dhammaadin dugaga aami dowliin baanay waldanayo dowliin baanay waldanayo dowliin baanay. Owladun daleelo derbege ifdaayan daroogoysiin baburki dareeraw dugobsadaayan dugsiin baanay waldanayo dugsiin baanay waldanayo dowliin baanay. Dalkeen burburay duroy rafaadi dudumiya aborki daro kudheeri gaboro kuduugun dadki lafaashi daleelayaalan dowliin baanay waldanayo dowliin baanay waldanayo dowliin baanay. Dalkeen burburay dudumay halaawe qashinko dabaalaw daa'un kasheenaw dowliin baanay waldanayo dowliin baanay. Da'yartaan fiiri degisho kurooren meelo dawarsadaayaan karlaan dareeran dowliin baanay waldanayo dowliin baanay waldanayo dowliin baanay. Dardarti rusuki shareecadeen diinta leska dhaga daboolaa xagga la duugaw dowliin baanay waldanayo dowliin baanay waldanayo dowliin baanay. Dagaalkii ahligii dagarkii reebii dituurko caafimaad daawalin waayii udurka daay dowliin baanay waldanayo dowliin baanay waldanayo dowliin baanay. Beledkii daafashay xabadii deesanaayti duurkii baadiyaadi minoodii duuganaayti Hela dag som allt Dotki över kväll Dulko hinde beri Ganya sho dugini Dano sho bagade Dadwaye ursude Wattig dudi dugin bahar Wadana yo dawliin bahar Wadana yo dawliin bahar Adun dabshe wal baganah dirni dokas tiki dima diganam buani dulme ikabira nevedan dide daimo ilaho liku hanu dir adi kerka undaini iyo hanu dir adi kerka undaini Di kerka undang, di kerka undang, di kerka undang.